bafune ungalisakala mama ungalisakala sifuteke kakhulu sekuzolunga mama ungalisakala ungalisakala mama sifuteke kakhulu sekuzolunga mama sesivile mthandazo wenu usethumelile impendulo zenu sehlupheke kakhulu sekuzolunga mama mntana sesivile mthandazo wenu uyithumelekile impendulo zenu sehlupheke kakhulu sekuzolunga mama angisemvulile lendlu ngiqala phansi Uthi sengulile isimanje ushintshe kahle Utholile umsebenzi Sekuzolunga mama Manje sengulile lendlu ngiqala phansi Uthi sengulile isimanje ushintshe kahle Utholile umsebenzi Sekuzolunga mama Umkhuleko wakho mama Sinqobile ukuhlupheka Afuleka fuleka Masango afuleka Ye ngishumpa kesimini Emanesa kutwale ukini Ye nangithi yokukukisima Ye nangithi yoka Ye ngishumpa kesimini Emanesa kutwale ukini Ye nangithi yokukukisima
Sexo luna